is the Garama Kuchacha. Special tribute from the family. We're gonna miss you.
Blessed melody. Kukubalika unaweka heri baba. Viutungu vivi. Juriana olola behu na shononeka. Unalete baba. Sena we mwana kula muka. Ana unarira baba we uzahungalaza.
Kazariziki, Mama Masi, Mama Sandra, Mama Peter, Vivi Ware Uzabaki na uwe baba umenga, na wazahuricha, Lamste Mama Bai, Kundo na Paradiso, Ino Hadi ya Lugu, na Sita Hudima Kuipina.
Toto torero so sinibidizo baba we
I know.
wajukuu, tumwage babu yetu kipenzi. Tulikupenda sana babu, ila mapenzi ya Mungu ni haya. Funda kosa matalivo, useshio, nikumbukira unapata uzuri sawe. Manu, Brenda, Kiza, Haki, Brian, James, Dama, Tunda, Ahadi, Vicky, Sabrina, Elijah, Salome, Natamani. Ate zonoma na rira baba. Baba Manu, Baba Brenda, Baba Triza, Baba Dama, Osinio weyowe. Mana bakla lepehoni, Baba wehumuto, kunda kutamani jogu.
Ajerini basi mzegala makuchacha. Gala lepehoni, baba we. Anao unakulaga, unaona na paradiso.
Ajerini basi mzegala makuchacha.
Gala lepehoni, baba we. Anao unakulaga, unaona na paradiso.
Ajerini basi mzegala makuchacha.
Gala lepehoni, baba we. Unaona na paradiso.
Ajerini basi mzegala makuchacha.
Gala lepehoni, baba we. Anao unakulaga, unaona na paradiso.